But take what is good, leave what is
leave what is bad.
You know, maybe you say, maybe I wouldn't like to get married.
Be doing what you want. Be
money. But let me tell you, there is a plus, a plus, a plus. Even with doing all that, it's also keeping us busy and healthy. Kama huku kwetu hii compound za matope matope. Hatuendagi gym? Tunaenda. Kwa gym inaingia?
Inaingia. So, ukatuota jana.
Eh,
ukinyesha, kukanyesha tunaenda kumpata.
Yeah.
Yes.
So, kama nini? Uko tati, uko na hiyo no. Maji, maji ya gym.
Maji nitakunywa, but yeah. I don't stress, I can there's a jitengenezea,
so
I'm not
no if you can get someone now see akari hata maneno ya
na matunda anyway
you know
yeah just no, about it
why mama shiko why did you know that
you know my mother
no dire kuna kali
for now no my mother
he play without honey
without honey without honey staki kitu si unasikia hata nimetoka nimetoka kwa kikombe cha chai saa hii.
Oh, umetoka kukunywa tea?
Eh. So I'm not
mama shiko ananiambia usi ukitafuta mtu usiangalie hata.
You are saying?
No, what I was saying.
Yeah.
Ukiangalia mtu don't look maneno ya pesa. Juu hiyo itakumislead.
Yeah.
See somebody, this one has look like
potential, like you can do something, yeah.
Yeah, unajua kuna watu wengine.
But how do you know, mama Shiko, how do you know a man with potential than a man who's selling you airs? Because there are many people wamepotea ukidhania venye uta build na mtu. Okay, it's very unfortunate. Unaweza pata msia kona potential alafu mjenge, but when you get the money, unfortunately humans venye tunambiongo kwa Jeremiah mami, there is nothing as wicked as the human heart. The person will leave you. That is not your problem. It was never your problem. Ni huyo mtu shida yake. But sasa kama saa hii, and na mimi naambianga watu even getting a good partner hiyo ni kazi ya God, eh, because unaweza pata mami mtu anakublind ile unadhania
love is called blind
God, eh, unadhania mam
unaingia drone na open eyes na open
ati unaingia drone
when the love is there is no one blind ukiingia
ndio ni macho inafunguka
na matera kimite.
Okay. And then, tell me, and then I'll tell you guys something.
The first attraction,
yeah,
yeah,
just
swag.
The swag, money and out. It is the physical thing.
He's of a swag. Humble.
But mama Shiko,
sana sana unaomba. maombi. Oh yeah, it's only God who sees through us, which you can see.
Yeah,
sees the heart of
man. God sees the heart,
and the heart of man is evil.
There's nothing as wicked as the heart of a man.
So kuomba sana,
kuomba sana, kuomba
Mungu wa kudirect. Unajua kuna wakati unakuja ukona huyu
na mbona miss manga hizo options
boyfriend
miss j pata hizo options mami na mama shiko how
we had them.
Mbona ask me, okay, me I don't have I can't say I've been privileged to have options, that the options I can choose, oh my gosh, you know,
it's because you have never decided to get married, you know. If you had decided you know, when you are just there and huna mtu unamufikiria, huna mtu, you know, wanakuwe, lakini huna shughuli. And you don't want to settle down with anyone, you can't have options. But if you really wanted na unataka, you'd like to get, unaona huyu anakukatia, sasa unasema among this, whom do you God want me?
Yeah.
Who can make a good husband to me? Ivo, Ivo.
Did you feel you are ready for marriage?
Of course.
What? Mommy, you when you are what the only propose you ama uliambia igia huku.
Me I found myself in.
No, mimi kuna wakati no mimi. Unajua mimi sikuweka nikiwa mdogo.
Okay.
Me had finished. Mimi nilikuwa nimekilia college.
You felt you are ready, Mama Shiko?
26 unajua?
You felt you are ready.
Yeah. Mina was seeing nilikuwa naona watu wameoleka my age mate.
Yeah.
Hey.
Na sasa mimi
nimekuwa mama. I was
no, me I was. Unajua yeah. Reasoning za watu ni
tofauti. Ni different. Yeah, sure.
Yeah.
I agree.
So me I was feeling now I think now I can settle down nimemaliza hii nimemaliza.
Na unajua wewe ulikuwa umesoma soma, ukasoma umefanya kazi.
Yeah.
He had not worked so.
Oh, you had not worked, mom? How come you have to teach you meet dad? How come you have to teach when you met dad?
So like, we were in college together.
Okay.
Mine was not at a default. Mi sikujiona tu.
You actually
I even prayed. Mimi hata kuomba niliomba. If he is the right man for me. God let me have. If he's not,
Magenda,
let me have. They are
not. Aende.
Wekelea maji hapo.
So at least ulikuwa na two options.
I had three.
You had three. Hey, this one was in the mgani wa cake.
Yule wakina kwa sarome.
Ah, huyo wakina kwa sarome. Huyo siku wa
nguwa. Alikuwa randi huyo.
Unajua nilikuwa na Cosmas.
Huyo mgine wa adhika.
Kahodho. Kahodho is one was mad. Alikuwa nataka, nikuwe bibi yake. Lakini mimi sikuwa nataka.
Unajua kuna mwana kukua
na kufuata na kufuata na kufuata lakini utaki. So, nikuwa naomba. Hele, nikaele kuda mkabia mkai mungu mwenyeshe hili unataka.
Yeah.
Because now hakuna kitu kingine na nimebakisha sasa ni nikuwa na familia. Nimemaliza kusoma, nimefanya kazi. Sasa
yeah.
I just need a family.
Mhm.
Nikaambia
given that choice ningekaka.
Oh really?
Yes.
Did you like have a time you wanted
but
to get married?
But you know
married,
you are young. You don't get what you are
young. You are 25 years.
Mom, you're so ridiculous.
I was saying,
Oh, in your posting for your first job?
Yes. Kalikuwa kadogo ungekaona. Given option, I would have stayed a near way.
Oh, a near? Oh, okay.
No, me.
Sasa nimeanza ni kufikiri mambo ya ngapi.
Yeah. Na chakula pesa yako.
Hata pesa yako.
Ujenda outing hizo niko nataka kuenda. Yeah, of course.
Alikuwa anaona labda ukienda utapotea.
Utapotea ama hata kupata tena mami.
Ama
maybe dad so wewe sasa. Nasikianga ati mtu anaonanga kitu mzuri unasema hii wacha nifungie. Can you have not had those stories?
Mama shule unajua naweza jaribu kufuga lakini yeye akatai.
Yeah. Niponyoke.
Niponyoke.
So kuna yani it's God's favor. Unajua?
Yeah, that's true.
His will prevails. Lakini unajua kuomba ni lazima pia. So me, I was ready to get married.
You are ready.
Me, see, it was not by default. It was not by default. Niko nimefanya kazi for 3 years.
Three years.
Hey, 3 years was a long time, mom.
Yeah.
Mama Shiko had...
Me, had worked. Me, unajua mi kutoka, kumarisa form 4, ni chua makazi. Yeah. So mimi si form 6 mimi nienda mpaka
unaenda mpaka 4.
So mimi kumaliza hapo ni kuajiriwa na BOG mwalimu. Nikaenda huko Masai Technical huko nini gold kufanya kazi. Sasa after that ndio nimerudi college.
Okay.
Na even when I was in college I was still working.
Yeah.
Yeah. I was still working as a hairdresser. So mimi pesa kutafuta tena kuenjoy my money.
Na mami niulize na wale watu unaona mtu anataka ku get married then someone is willing to even start a family but you ujapata at a partner unajua there's those cases
no,
you find
hiyo,
someone like even
hiyo,
35 36 like even me right now sometimes mom okay now I'm better off but not last year, the year before because you see like majority of your friends you know
married.
Are married guys have started families. So you're like, okay, so then, and then me?
No, here.
Alafu unasikia kwa pressure.
Here.
Yeah, it's not
you know,
choice.
What is
for a lady, never bother yourself.
Ha! Have you heard that for a lady,
yes,
never?
Because yeah. Somebody has to tell you.
Even for a man. Yeah. Even for a man.
No, for a man.
Even for a man, hujapata the right person.
Yeah.
Unaona, you know even them in Iraq.
But mom, tell us.
Let me tell you,
Tell us what your thoughts are.
Do you know, because the man is the one who decides.
He's the one who decides.
When to get married.
Although there are times when you decide.
You can decide.
Sijui ninakwambia.
Hata huyo mwanamke.
And you get so dejected.
You get so frustrated because you're a mtu unataka. You're a mtu unataka.
They don't know how to handle rejection.
That is why they kill themselves.
Yeah,
they don't. They don't.
Because of even the ego.
Mommy.
But then why do they act like they don't have emotions? Did you guys ever experience that? Like you, did you experience that with dad? Did you ever like feel? Unajua venye unaona hiki tu ni kubwa, mbona huyu mtu aioni ni kama imeni hurt ama uoni ikiwa a big deal? You know the way men behave, like they are nonchalant towards feelings.
Let me tell you, they do. They can't.
Because of their ego, they can't show.
Okay.
That's why they go and kill themselves, and they even kill you.
Yeah.
They kill themselves. Also, and they also kill.
Wanda kiwale wakikatari wa nasema ni lazima atadini.
Tabuwa.
Kama kare kawa wangeji kariguliwa.
But what's that about? Yeah, I agree.
And others.
And many others.
And many others. Lakini, girls also, they are bad.
Yes.
Ikiwa utake mutu,
you say don't waste. Yeah, don't waste.
Hey, don't.
Person's time.
Don't.
Because someone feels they have invested, yeah.
Don't give false.
What girls they do? Anachukua vitu zako.
Na anapea false promises.
You know, give him false promises. Ama unamuitisha hata vitu, anafikiri wewe ni wake.
And then ukoko.
Yeah.
Ukoko inje parambulate with other men. Yeah.
Let me tell you, they get frustrated. You wanted to get settled this time. Huyu mtu unamwambia hataki, anakwambia wacha kwanza nifanye hivi, nifanye hivi.
Alafu ndiye anakwambia hutaki. Utamuua. Wewe are you wasting my
time?
So it happens. So for a lady, naye pia akiona sasa wakati sasa nataka kupata nini, hiyo ni kuomba tu. Akuletee the right person. Akuletee the right person. You wake watakuja. You know when you are down there. Wake watakuja, you can fall.
You can fall into the mtu anakuonaye anakuja.
I take advantage of your weakness.
Yeah, sure, because you ni kama very vulnerable place mtu yuko. Na kuna mtu anaweza ona hii ni huyu angalia aka ko place ya desperation.
Yeah.
I can use this one. Now like mom, like mama shiko and mom, how do you know you are ready?
You know your age. Age anyway is one factor.
Yeah,
because you can't remain young forever.
Of course.
Yeah, when you get
but mentally, like, how do you know you can? Did you guys know you would sustain families? Like
you can.
You knew how you would sustain a family.
When
you get in, you get. Yeah, because you never know. She's doing fantastic.
Excellent.
She's doing fantastic.
Yeah, she's doing it very well. Yeah. She's sustained a girl.
Not even sustaining a girl. Without a girl, she can't work.
She can, of course.
She can still sustain that boy.
Yeah.
Uonaki ati anaacha mtoto. Ati yeye mtoto wako hapo anamwachia msichana ati
anaenda. Ati anaenda. Hata sikuhanga ati hakuna food. Sijui ni kwa has planned herself.
When she's there, you see she's feeding the child. That's what is important.
Yeah.
So the mother cares. Like, wakiingia, mtoto sasa anakuwa
wangu.
Wake. Yes.
Mama shikuwa bali.
Mtoto huyo anamchukua, anampatia chakula. You know that is
responsibility.
Yes, na najua chakula ya mtoto iko karibu kuisha.
Badala ya kusustain.
Yes, kusustain.
You know, that one just come. It is like crossing the bridge.
You become a being a mom. You just become a mother when you get a child. It just comes.
Hakuna shule ya mother.
Hakuna. Hakuna.
Mami.
Akikuja.
Instinct.
Yes.
Sasa, those are the fears. Those are the fears.
Shule ya mother. Tupirete.
Hakuna. Hakuna kuwa ready.
Kakiigia utaona vile utaona.
Kwanza unajiuliza. Sasa huyu atatoka.
Did you guys have fears of course. Giving birth? Mama shofu listuka.
Lakini unaambia Mungu akupe nguvu.
Okay.
Yeye unasikia.
Yeye unasema ni story zile unasikia. Nipe nguvu hata nikienda. Mimi do you know River Road kuza injection. Hata nitaenda hizo mashindano zote. Lakini nikienda naona kama moja kamemaliza.
Kamesha. Getting closer.
Mtoto amekuja sasa anatoka. Guys sasa atatokea wapi? Mwanadamu.
Mwashika.
Mtoto anatoka kubehalia.
Yeah. And here the baby is.
That is it.
Yes. And you look after the baby.
You look after the baby. Hey, God is
but just if when you are left in a house like this, you cook, you wash, you are responsible. That's all you need.
Unaona hata hawa watu irresponsible hawa unaona hawa watoto wako. Wanajifuruta furuta bio kwa jana za juice zinaoshwa sana. Akipata mtoto, let be dead. And a house and a family.
Ni ku assume on the spot.
You
assume responsibility.
You just change automatically. It's like a switch imewekwa.
Ni kama switch. Hata hiyo kuamuka usiku utaamuka usiku.
That's a very good example. Hiyo skill umesoma ukiwa mtu mzima.
That's true.
Yeah, unaona tu unaenda haya. Kumbe I can drive this distance. Haya. Kumbe I can do this. Kumbe I can sustain a car. Kumbe I can. Hivyo tu. That's how the family comes.
Okay.
Na maisha inaendelea.
And how do you unaona kama sahi? Unfortunately, hii age yetu divorce ni mingi sana mamu. Like you see in 6 months watu walikuwa wameoana hata waja clock a year wameachana. Or unasikia maybe in a year, 2 years, 5 years, because tumekuwa na hizo cases. Na ni very rampant, especially sisi wenye tunaitwa millennials mama shiko. If you look at us guys, what were our 80s, ukiangalia track record yetu,
Track record yetu, because I think most of you were brought up by moms.
Yeah.
Who had also suffered.
Oh, they had come from a bad place.
They had come from a poor background.
Okay.
I think we're given sasa, have been pampered.
Hey, mom. Okay, so see, then you'd say with an example of me, as you start with you. What do you mean?
They have been pampered.
No, they
didn't mean, to kumanisha. Okay, muna try kusema. Unajua mami wase usema. Wachaninua. Mama shikuwa chaninua patie ka story. Pia wase usema, stories zenye watu ambio na their moms about marriage, it's a matter of ati, it's suffering. Na unaona watu wanasema sikizi ya wataki love ya suffering, but wanasemanga parents who preach love ya suffering, ati you must be able to take to it in, siju to withstand. Mamu understand kwa kini nasema, because many people when you ask them, they'll tell you that.
Mutu asikupige.
Mutu asikupige. Mami by the way, wamesemanga.
Kukupiga. Mutu asikupige. Lakini, ikiwa ni kuprovide, provide, ata wewe, ikia ukijua ata wewe, kona mikona miwe.
Miwili.
Lakini mtu akukupiga.
And for the marriage to suffer, if saa zingine it's the lady who sustains the marriage. Usiambiwe na mtu.
Mwanamke ndio.
You cannot behave like the way the man behaves. And that marriage
survives.
Of course. It can't.
And we tunasema sometimes, all the marriages, nyumba zote zile zimesimama.
Ni za mama.
Na ukitaka kubomoa
ndio mami usema, kitaka kubomoa huko.
Destroy
the
marriage.
Ile mtu haragania nyinyi yote.
Utaharagania mara moja. Lakini baba huyu anajaribu kuharagania hataweza. Mama atasimama na asimame na baba.
Yes, mtazawa. Mimi nikitaka
the woman is key.
Is key in marriage. Mpende msi.
Already is key. So in most of those marriages which are failing, almost 70% ladies were failing.
Yeah.
Na kwa hivyo those stars gine. Okay. Kuna gine next.
Unajua how? Ndio tunasema hiyo 30% violence, domestic violence. Because you can't start. Hiyo that one you can't start.
That's a
don't. Sasa hiyo ndio tunasema that is not the red who has contributed. Because you can't live in a wife battling marriage. It can't.
Wewe si jambo kama wewe.
Lakini hii gine ate kama yeye hafanyi hata mimi sitafanya.
Na hii yenye mami uko na mtu mwenye ni serial cheater. A wandering eye, always with women, ajali, atakuletea magonjwa, you always hearing stories.
Even that one you can still sustain.
Yeah.
Which scene is unforgivable?
You see, that's what I'm telling you, mom. Guys are saying parents also always preach for you suffering then, love.
Because you pray to God. Yeah. Na lakini wewe unamwambia.
That is literally a conversation someone would listen to. Na kikuja jioni aje kuguza utajua ni kwenda alikuwa ameenda. And then how do you handle that, guys? So does it boil down to the person that God will give you?
But let me tell you.
Yeah, because
huyo mtu zazigine unajua mtu mnaambiana who meet somewhere, this guy does not come and he does not come give an apology.
Exactly.
And the next time you meet he behaves like nothing that,
happened.
Huyo is
huyo.
I have experienced that so many times, man. So many times you don't even have an idea. Mtu anasema atakuja or someone will say they'll call you. They don't even honor those. They don't and they don't care. No, ukipigia by then anakuambia, "Hey, hata siko na hiyo miss." What? Uko what?
Excuse me.
Yeah. Achana na hiyo.
Achana na hiyo akupendi.
Bas. Your story imeisha.
You will never forget. Until I have a date with somebody.
No, no, absolutely. No. Hawezi akaforget.
Na ikiwa ni kazi nimeshikamana.
Na ikiwa ni kazi nimeshikamana. Na ikiwa ni kazi
nimeshikamana. Na ikiwa ni kazi nimeshikamana. I'm sorry, it is not possible.
Bas. Iyo sasa iyo kesi imeisha hivyo, case closed. Uyo mtu tu akupendi, period.
Akupendi? Ati ali forget.
Mami, do you know the things that we are
guys,
we are going throughout here? Nyi mna understand
mama. Unatuona mama na very good example. Okay. Ya baba shiku sisi ya bari. Baba shiku unajua tu wa campus. Ndio tulianzanga na yeye. Hey, kuna wakati mwingine tumepanga date. Anakuja kwa hostel ama something like that. We are meeting in town. Although that time we are just like general friends.
Yeah.
But tumepanga tukutane.
Yeah.
Maybe for a coffee date or what, whatever.
Mm.
Lakini, kazi itokeze, mwanaume ndio huyo. Ameenda save, mwanaume amesahau, date ilikuwa. Si tulikuwa tukutane na God, I forgot. Mia yeye ndani alikuja tukaenda.
But you see that is a genuine person. Unaona gai?
So there are some circumstances.
So yeah.
The way, it can happen.
Yeah.
Okay. So you weigh how whether it's genuine or
karibu
precious. Nimesalimika. You look so nice in pink. Aki precious umekuwa mkubwa. Unaenda? Wacha niwaambie kitu inanistua huyu. You know, now I mark my life with Precious and Steve.
Because you are seeing them.
Oh my God. Precious. Unaenda. So relax kwanza we get our lives together. Unaenda. I mean, relax first I get my life together. Unaenda for one. What do you mean? So relax. Mami, aki and the way you are such a cat. Like a bean. Such a small bean.
She's a bean. She's a bean. Going to secondary school. Mwamadisa kumachoka kusoma? Umekura ni? Washe?
Aya, le kuna mwanga?
Mami ni mwona hapo umenini umechoka.
Bae, mamashiku nikuwa likupatia tu mwanga. Wacha niwekea plush ya zaende nazo, si diyo? Ama haendi?
Alikuwa mforgetful.
Yeah.
Yeah, but him si ati nilea kujifanya, like
no,
legit.
No.
It's those people who need them. Yeah, I never see. I promise, mamashiku, I promise.
Ah, that's a lie.
I promise. I've gone through it.
In this era of mobile phones,
yeah.
You know those days,
yeah.
There were no mobile phones.
Mm.
You would understand where the person ever
communicated.
Lakini,
yeah.
Mimi, nikuandikia barua, ukose kulipray. I didn't even care whether it got lost in the post office.
Do you know mami nimekuja na mashiko later when nimekuja kujijua and my self-esteem, I was like, what rubbish is this? Because, unaona ata wewe mama shiko, unajua if you don't know yourself, wacha nikwambie mama shiko, as a person, and I'll tell you this the truth, mom. Most of us are tujijui. And I'm not going to lie to you. Most of us are tujijui because you mtu akikuonesha kakitu ka affection kana ka tu hivi and it is wrong mama shiko unajua? You understand? Wewe mwenyewe unafaa kujua, mom, even with the way you are brought up and even being in Christ. Kuna vitu unajua this is a lie. This is fake. I didn't know myself like that. So mtu alikuwa anafanya madharau unajikuta umerudi. Now as you say, look at my mom is so mortified. She's like, what?
You
don't even care.
I didn't even care whether it got rusty in the post office.
Yeah. But now I know better.
You should have written another better. One to follow up. Why I didn't like.
Those were during those
times. Kuna watu unakol na wanaiangalia tu.
Hapana, huyu hana janya. In fact, you are a bother.
Wewe ndio unasumbua hata.
Well, yeah, that time you are a bother. Achana nayo. Achana nayo. That time. Kwanza you umpigie. This time marafu akwambia akuiona. And then another time.
Yeah.
Just don't know.
Huyo wewe ndio unasumbua. Achana nayo. Anything when do not put too much effort because mwanaume they say a man takes care of the things he wants and he'll chase you. Yeah,
when you are out, when yeah. you are separate,
yeah,
mkiwa together
itakuwa worse. Nitalia na macho moja.
Yeah hiyo achana nayo. Do you know what I say? Yeah, people who are so happy, they might not be happy around, but they are good hearted.
Yeah
Now ni mtu unaona you can go far.
Yeah.
With the little he is having, he's earning, na wewe little yako, mkikombine mnaweza
kuenda farm.
That is the right person. In fact, hiyo vitu mingi tunashindaga tukiangalia.
Superficial. Kuangalia venye anaka.
You know, like when we go to marriage, mimi nimeokotea babashiku, mashati nikomba. Zimeisha.
Yeah.
Hatuna chochote. Tu nimeokota mpaka mtu amesikitisha.
Mpaka pale.
So,
yeah.
But you could, I could see, yeah, he doesn't have anything. In fact, even where he comes from, his humble background.
Yeah.
But we can do something.
Guy, and look at you guys now.
Yeah, he would go to a responsible.
No. Me, si muna kila. Me, makena. Mambo ya chakula pana. Yoni.
Kwa nini?
Abu, sunaona hata wabotha na mimi Makena. Ae, kuna hiyo ni yako.
Sikuwa kule.
Mimi sikuli.
Mama ya Makena cha kutufos food. Asante Makena. Makena, thank you.
Na ni wewe umefanya nipike kwa githeni?
Aki serious. Okay, nitaibeba. Iweke, I'll carry it. For sure, I can carry it. I'll eat it for dinner.
Lakini toa nyeni. Ama nyeni utabeba.
I'll carry all of it, ma'am. Kuzi ni masa yangu ya kukule ijafika. By the way, I'll carry it. Ni venye tu, sunajua mambo za intermittent fasting.
I know.
I'll carry it. All of this I'll eat for dinner. Hata ni vizuri ndio nisipike. Thank you. Kuna avocado, ma'am.
Uwezi kosa kwa.
Fantastic.
Uwezi kosa kwa.
Mm-hmm.
Niyo. Hai kwa nyingi.
Eweka kwa fridge.
Nini uliko na mpea? Corona, COVID.
Yeah, he's only the number of corona. They are
what? Why you are not keeping distance?
What?
Why you keep schedule?
Of course, it's a business. Na coffee DNA.
No, you are not victim.
Yeah. What? May God save us.